Leydi Ayeru no tawa der nokkuuje to himɓe garta no jiilo no ƴeewa kulle. Leydi ndi innde mum wurtake Allah e dabbaji ndiyam ɗi. Jonde caka himɓe e dabbaji ɗi der nokkuuje ɗe hoya. Tawaɓe daane maayo ɓeydu, maayo gooni burdi. Hitaane hikka de gabbi ɗi kaaɗay he geseeje, maarooje, naakaliiji himɓe tan. Ɗi caami du he maɓɓe, kamɓe he dabbaji maɓɓe fuu. Hano no Mohammed Albashir laamiiɗo Ayeru wi'iri ɗum.
Gabbi no ɗon gaɗi naɓe bonandaji sanne faande gooji gon ɓe kettata ko gasi le gese maɓɓe maaro. Nde ɓe naati le maayo du gabbi ɗin kela laanaji maɓɓe iɗum waɗa ba mayɗo. Se gonga min keɓi saɗorma e paddaki majji.
Himɓe cakantaraji ɗe domi ardiɓe leydi ummo keɓa mosola saɗorna maɓɓe fa cawti. Ɗum waɗi nangoɓe liƴƴi, duroɓe, remoɓe e himɓe tawaɓe daane maayo jeene lewru mai gaɗi yaadu mettal ɓerne. Jowuro Kutugu holli mettal ɓerne mum ngam nangoɓe liƴƴi baruɓe gabbi ɗi ngam hisinde himɓe sarri majji jukkama. Nani ko Mohammed Ahadi Adam wi'ini.
Gabbi ɗi kam en kadimi min keɓa barke leydi amin. Min gatti daande e laamu kile kewɗe fa hande ɗum heɓanaka masala. Ɗum waddi ko hecci kenga tamotoɓe liƴƴi ɓe Ayaru e Fergun ɓe mbari gabbe ɗiɗi. Goto maɓɓe fuu yomna kenana miliyoji ɗiɗi. Ɗum waɗi komin gaɗi burtaki.
Sappo e joyi lewru mai woɓɓe bi'i ko kan en no godi anniya warude gabbi ɗuɗɗi hano no ɗum wowira waɗi reede. Moktar Zurkal Leyni jowuro Dulsu wi'i ko gabbi ɗi no kaɗa ba nyawɓe na sawɓe tawaɓe nder duuɗe ɗe jaare loktorore.
Ley duunde min goni e jonde. Ley jamma se min keɓi nyawɗo min mbawta joltini ɗum maayo. Ndeni na walla cattuɗo no ma ɓeyguno himɓe no kula yaade ley maayo. Parri ciɗɗo na to na ngabbu waru goɗɗo nder maɓɓe.
Gabbi nayi ni goni ko bara. Gaɗa barol majji laamiɓe ƴama naata caka tawaɓe daane maayo ɓe e gomnati.